nonni wata on kettini fanowoɗo studio kalangu yande joni witere min tawi sappo e joyyi habaruji e fulfulde kono jagñalle e moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗi e fulfulde e dow habaruji ɗin hannde nde enɗan Ilou Subaka Law dow laawol do soɗo wonɗo mobilaji gadi bonanda himɓe heɓe ɗon ko maayi e muɗum o cawoni fedde leyɗe duniya hokkore habaruji no kullantereje gorri kañum du konɗan waɗi batu muɗum gasini batu odu konɗon enɗan gallu ñeme dow filla ko darto yurmede e ballaga yaade e feroyeɓe ƴuuɓe leyɗe wari ni jooɗi leydi men Niger nonne haɗa filla ko darto yewtere men pinno hannde studio kala no ndaara hono jumri ittugol muɗum fara wuro wiyetego ɗam barto wona ndere département Mamma Tamé himɓe nogayo e jeego kañum woni ko maayi nogayo e jeɗɗo ɗo konɗa woni ko nawni nder nawniɓe ɗo jeertoɓe nawnake nawnanɗe sanne sanne ɗum wonno ko waɗi ndenene kay nawniɓe ɗo fu yaramto ene doctorande doso ɗum wonno ko waɗi subaka odo laawol doso si aɗa fayi do ganduci wurtorde wuro ngon endan ɗon wonno to faware jondu konɗa ni hono mobile mawga mbiyete ko car mo stm kañum woni ko fotti e ko mbiyeten to taji 17:00 no gatti himɓe laati wonɓe no gara fa yaato enɗan coota nanene kay himɓe ɓen enda ni hono yerno mbirimen woni ko ɗum waɗiri keñan woni ko faware jondu konɗa ni hono batu oɗu konɗa ni gaɗa ɗo ɗo enda ni gallur ñamede filla ko darto sigila e ballaga yaade e yurmede ko wawi waɗede yaade e wallatugoni himɓe laatiɓe ɗo konɗa ƴoweɓe nigéria feroyeɓe gaari jooɗi leydi men niger gouverneur faware jondu konɗa ni région mo difa o wi batu gaɗa ɗo enda walli sanne région enda mo difa do filla heɓugol dabareji laatiɗi no wallan ɗum en heɓa kamɓe ɗum ɓe ballita himɓe feroyeɓe gaari ɓe jooɗi nder région o enda Mahamadou Lawan ɗanɗano Mahamman Lawan ɗanɗano kam wonno faare jo gouverneur o sikkiti nane ko o haalni Moukhtarou Hammadou.
Oɗon andi ko région difa hannden kam woni komin ardini ton yimɓe amin wallitoɓe min miɗo hakkinkina on du komin gatti ɗum ɗum fuu e kunta min gaɗi sigila lobbo miɗen miila du e mballaga Allah komin ardini ley duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum min gaɗiran ɗum no woɗiri woɗɗi ɗum région difa sigila mballaga min ngala saɗorma muɗum Allah yettama saabe gomnanti watti ceede sanne ley région on hawtade e walloɓe amin min keɓayi fuu bonondaji ɗum ɗolle wakkati noon mo jettanmi nimɓe fuu e ballaga gonaka no waɗe ka ceede gattama sanne heɓa ɗum yara no handiri
nonni wontiri kollol du koɗɗan waɗama keñan nokku hono golle ndaroje filla faware jonni fedde leyɗi duniya hawjede filla ñamri ɗum nde waɗa kada suudu tariki ndu hawtudu e leydi france kañum e leydi niger entirandu jar rouche ɗo enna gallude ñemey e nder kollo gaɗagol ngol endan ni holli hono seedeji himɓe laati feroyeɓe leydi nigéria cadde e mali garɓe jooɗi leydi niger fara région mo difa on du konɗan ni hono himɓe torriɓe ar filla ko darto hono boko haram on enda ɗum du konɗan fuu ya warta muɗum seɓe kettino nano ni sori ibrahim wan laatiɗo kañum wonno faare jo neɗɗo gonɗo inde hono fedde leyɗi duniya hawjede filla ñamri ko haali caggal batu o enda o haalni mariama diallo cedɗa
hawrine kollol ngol waɗama gam himɓe gi'a iri golle e balla ka fedde leyɗo duniyaru hawjine filla ñamri woni no waɗanano waddana himɓe niger nder hawrine de himɓe gi'i no ɓurnam walliraɓe ɓe woɗiri min tefi du walliraɓe ɓe he ko'e mumen gara kalana himɓe nafakkaji ɗiɓe keɓi Allah e sigilaji amin ɗi nder sigilaji amin ɗi min moƴƴini hectare uji 3,318 ɗi denno baati himɓe gala no keɓa nafa fuu nder majji wakkati min gollidanno nokkuje ɗe min jaraniɓe ñamri ndegom du miɗen kokkaɓe ceede e golla fa nokkuje ɗe moƴƴine hannden waɗan himɓe 2,200 wonɓe no keɓa nafa nokkuje ɗe ɓe kalanimin du ko hannden talkako wala he maɓɓe
jiwdonoɓe ɓiɓɓe leydi wonɓe e pelle pelle ka endu konna keñan woni haali keña lasar on endan dow laawol laamu ko darto filla arsuko goltirɗo leydi niger indaɗo yarama sudu sawar député ɓe himɓe ni ɓe mbi so Allah jaɓi du konɗan ɓe gaɗan yaadu du konɗan faɗɗi jango Allah woni koɓe gatto ɗum dow filla hollude rafi yardade mabɓe dow laabi kewɗi koƴaɗe e laawol laamu daro arsuko goltirto e leydi niger Ali Idrissa goto e mabɓe nan ko haalni bandimi rokeyatu Abdourahmane
laawol laamu kawjingol kawrol arsuku leydi ngol duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati ngol kawrital pelle ami jinganoojo mbi'i yahde jaango noy ngurdam ɓiɓɓe leydi meeɗen Niger laatoyto ley duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Filla Saɗorma tawaaɗo ley leydi hannde ko ɗum walana baa gooto e cuccukka, ko hannden yimɓe tawaaɓe ley gomnanti woɓɓe maɓɓe mbujji milliyaaruuji. Noye watta du ko gomnanti wi'a Saɗorma no woodi dey tawde e minisiriiɓe capanɗe nayo e tato yahde depiteeɓe hemre e capanɗe jeɗɗo e goho e conseiller ɓe ngala fukkeerol tawaaɓe ndel gollirɗe. Minen pelle ɗen min mbi min jamray e majjum woɗi dumɓiɗe ngatta daande yahde ɓiɓɓe leydi mburto e noddangal ngal fedde artist waɗi ɓurtaaki ngatteeki alal garagal nogay e jeenayi yamde jeetati subaka yahde mintaji capanɗe tati hollude ko ɓiɓɓe leydi jamray e laawol laamu kawjingol kawrol arzu e laabi koƴaaɗi nder mundi.
Département mo falme no tawa e nder nokkuuje latinde leydi Niger kemrayi ndungu no yiɗirni enna hitande hikka ndeɗo ɗum ndu kondani hara ko darta filla ñamirdi endani warreno woɗir secrétaire général préfecture enna mo falme mbiyeteɗo Soumane Amadou subaka o bandimi Mokhtar Hamadou noddimo calol o haalani ɗum hono ni endam to madalla ndenene kay seni garten joni en kalando filla ko darta ndemani waddi ko faande inaran kam wonno hono fede sarusi leydi Niger ngaɗo filla tew tewri yaade e ndema kandu kondani waɗi hono farji altinande endan ñalande kollol kullantareje golle muɗum ɗum ndu konda nder golleɗi enen tawa hono ton endan mayayiɓe kolli hono si ñebbe latiɗe kesa no enatoyte sarking hausa ɗum waddi ko fawari joni ñebbe kese ɗe ɗi konna koɗe kollani yimɓe famminama fa woɗi. Madame Aicha kañum woni neɗɗo goto mo inaran nani ko a haalni yimɓe dow filla awtirni ñebbe kese ɗe ɗo
nder leydi meɗen ley nokkuje demteɗe ɗen fuu wala sembe ɗum du demal ñebbe hunde noon ko waddanta leydi men ceede sanne ka noon ñebbe ley nokkuje kewɗe ñamte no wonƴite du waɗe si kewɗo ko sonnete ndenne no hani min gaɗa bayle far demal ñebbe ko hisinta leydi ndin talkako ɗum waɗi komin gaddi si awdiri ñebbe nayi. Miɗen godi ñebbe daneje mawɗe aweteɗe nder caka balɗe capanɗe nayi e joyi fuu na itte kadi koɓe bonnata ɗum no woodi si ñebbe tati gon ɗum ɗo no ñebbe boɗeje caka balɗe capanɗe jeɗɗi e joyi fuu ɗe ittete woodi du koɓe bonnata ɗe
no wontiri hono fedde remoɓe na mbiyande kono gollo filla ndema e leydi Niger no ɗon no sikilo gam batte wadde demal ceeɗu e dabbude ko wowi waɗede ɗum enda ɗum ndu kondan gollal no latingal no wadda du kondan ni bawɗe muɗum e ballaga yahde e fawarjo e keƴoral nguure hunno latino wakkati so ndungu helti woni ko gollal ngal ɓuuri sembinɗinede yerno farjoni hoorejo hono fa hande ni fedde mabɓe nde e kamɓe remoɓe enda ni o holli wiide ke kule ɗe fuu ɓe kawri ɗum fa wooɗi fa fawarjo ɓe gadɗa ndemal ngal enda seɓe kettinon nanon hono fa no mbiteɗo Salia Mahamman latino kam woni hoorejo hono ni ya fedde remoɓe nde enda
les producteurs sont déjà en activité par rapport au sem
wattoɓe no goni hen e golle illusion ana ko darta awatirde gattetedi ley kaliji ndinɗo ɓe puɗɗi awde no woodi awatirdiji gom ndi ɓe kebta ɗo kam woni iri pomme de terre ɗum ɗon ne fedde amin nde kam waddata ɗum miɗen tawa ley laawol muɗum woodi to awdiri pomme de terre ndi no woni ley laawol waddede ɗo yaadi hantode lewru octobre ndu awatirdi ndin fuu no tawte filla mbirguiri ndinɗo ɗum ɗon du min gaɗi mbirguiri amin fina tawa keƴundi ndi min kokkata wattoɓe awatirdi ɓen ndi caadaki hano ko darta filla safareji ɗin to illi min jino ñawu min kolla sarusi on ɗum du harre ka min ƴurirta min ciggilake fa gasi jonkay miɗen natira e golle amin
pour la continuité de la production.
Non ni wontiri leydi Niger hannde nde enda waɗi batu batu ɗu konna dartana filla fawar jondu konna ni kulle laatiɗe kulle ndesiɗe kulle tariki kulle mbawɗe moƴƴinede rese ɗum ndu konna non tawa ede kulle kettinteɗe nane e ko ƴewete ndenene kadi ɗum waɗi ko fawari jondu konna ni hono ñalano laatine noga e goɓerde waɗano ilin duɓina ujunere kemi jeene capanɗe jeetati kam won ko joƴƴin laawol joƴƴine do inde majjum ndenene kay ni ano habaru o enda ya warta muɗum fuu min kawrni en ɗum fa keɓen paame newno fedde leyɗe duniya wonno gollira harka on endan fuu yerno fedde leyɗe duniyaru hawjinde filla ko darto jande andal kañum e fina tawa hono kullantareje naneteɗe ƴeweteɗe no laatani himɓe joɗikinaje e nder duniyaru wakkatiji Allah fuu kulle ɗen enda no ade do filla haalaji kañum e natte e ko nandi e muɗum no joƴƴinede konna gam batte miccintinde ummatore warowore noyi wonano himɓe joɗorino e nder duniyaru e ko ɗum won tariki himɓe fina tawa muɗum en gurdam muɗum en gam batte kulle no ene laatiɗe yimɓe gollidi ɗum duuɓi e duuɓi. Fara ndeɗo hawrinde ni hawjinde fille ko darto jannde kañum e andal e fina tawa e aadaji meɗen kullantereje kewɗe kañum goni no kooƴe wakkati Allah fuu no ndese no ndeene gam batte tawi so immanama ñande goɗon yiite heɓa yimɓe miccito ko wanno. E dow laawol joƴƴingol télévision ji jaman nder leyɗe meɗen Afrique, leydi Niger hooƴi laawol goldude kulle jaman ɗe nan gam batte joƴƴide e reende kulle muɗum jeeyaɗdu ko nan e dow laawol sariya.
Namon tiri nden ene kay fawar joni yerno binum ni har ton en dan ley département mo Falmey ndungu munu en kali hala ka joni secrétaire nana secrétaire général mo Falmey mbiyetedo Soumana Amadou ko halane Moutar Hamad do filako darto gal do gollal
d'habitude en avril mai on
ko wono woni denno to lewru avril na men nangi tawan diyam tobi himbe awi amma hikka na ko lewru juin na juillet ko himbe kebi awi dungu hikka gudu hokkini sanne der leydi Falmay ko wode e ko bonnata gese bangi kulle de fu gadi ko himbe milino keban e kebay dum hikka gomnati walliri har cottirol himbe nyamri der ko yirnam balla kadu wadi himbe kebi no gollir gese mum
vraiment a bon port les travaux de la saison.
Nawantir joni ni sey jotde e yewtere men pinno studio kala ngo hande no dara noy njumri wonno ittire ton endan dam barto e der faane département Mata mai région mo Zender gollangal enan gollan latingal don no wada bawde mum sabu no faddi himbe jodaade gure mu en golla golle de faawo to non dam barto mere mo dam barto o haali kango do wi'e dum do dum waddu ko nam balla sanne yaade e mairie on enda e nafaka sanne sey wi'e non mere Ahabu Sarking Saley latido kanyum woni ko filli dum endan o yewdena du kondani e bandi min tawat to endani hono matame
ni sunana magaju
mido wi'e magaji Usman min woni ardido fedde ittobe jumri dungu min ciodo tadi kilo fu keme didi e woygu min ciodata dum de min gollidi miden ciottira himbe kilo fu keme joyi idun nafasanne gan der majjum min kebata ko sodanta tawabe der fedde amin de fu angare gam be keba no be gollir kalije mabbe gada dungu denno seni mi yah Nigeria mi tefo ciede amma hande golle jumri di woni no jogi kam min hebaade am fu mido heba ko sodi nyamri dabbaji fahe gesa de gonga jumri amin di heppay ciodo wa aba da gan tuba ko be warbe ekkintini min gollal gal jaari min nyame agades e arli kolloy tawabe der luma ko jumri fu fotay ba min adadi min tefo ciodo lamba amin no tawado pali mayri denne to goddo no haajani noddan tanno halana min kiloji foti yarante ni du ni woni miden ciutiradi
le mel de domborto se gagne
jumri wuro damborto ndi chonnon mun beede komin on sanne ko wadi nimbe wuro ngon gere ngalano jaleede janane no filo noni gam wallude wattabe ndi jumri duudi e wodi meri on don durwa e waddude walloobe e jom en andal e wallude cooperative on mamman abu secrétaire général mo commune damborto nani ko halido
pour des précisions
te ko ni en train de faire au niveau du centre du
commune goni miden gada derto jumri di wana no mujjine woni beydande ittobe di andal waddande be are gollirtede nyibude beyda no kureden hitane duubi ujunaji didi e sappo der balla por je pak min beydi nyibude no kurede min gaddinibe are gollirtede lobbe min kollibe no wade ko jumri mabbe woda di duuda du himbe no keba de himbe damborto kebi denne hanu komin on fu hebi jumri didu fa Nigeria himbe mun no garate fadi warobe jua nyame e arlitkay Allah tan andi be foto
non wonti on nani yewtirdo filla ittugol jumri to endan dam barto leydi matamay do dum won ko abrumi fulfultili assalamu alaikum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum